It has been 400 years.
Aha na etwem se fibra omotintim King James Bible no. I am Wakese William Tyndale. Ayo okuninim wo menim no eye. Na asofo e wo ho no empese omo betintim Bible wo brofo mu. Na mo kan so fibia ekobe na okase se Yakopo ma me menkwa eje menkwa embre ebetwem no mema abemu a oka anentwechi ebetumi akenkan tro no no bitwa ne omotwa ne sudene koto prison efiasi wo ose wo ma che no se omo ma ne ntare ne ne che na se enwa se meti esumu na wo ma fe yi no ma ma no echi no omo de ne fie fiasi na eku kese enim no omo bo ne komo na omo eshe no Nanso William Tyndale jumede no anye kwa. And I'm say akeche for ama asorema esuesu asa choice eye ne eda ho edi ebua ne jumede a William Tyndale eye yen choice em efa Bible momo homa no aye adansidie kese efa Jesus Christ ho pearl of great price and it doctrine and covenant no. And I'm Mama woman in tea. Ye fray and Mama, sorry. A dee, yen po, Nansu, and yen a correct teacher be a well, Mama woman, a ready echo, sir, Nephi for no charm so mumma empire a janonym war honor. Now, a ready besides a den, a mope se made the mamma no more chairs a ready. Ye best says, and come over chain a dear yet a befray was sorry. No, if you say, and to train a benny penumo, never did chess say, I didn't see net is all more away and went to one train a fair you home. No monkey can't run a chess say, I did say more fat crystal dean to my horse. Na a sir a dean or moody be from or there and rare away. Ain't he? Na mobe ye bia monye wo medin mu ene hunti mobe frɛ asɔre no wo medin mu na mo frɛ agya no wo medin mu so be hwɛ asɔre no ena menti na sɛ ye masɔre a enye masɔre je sɛ ye frɛ no wo medin mu sɛ ye Moses asɔre a ye be frɛ no Moses asɔre as Moses din mu na sɛ ye obema bi din a ye be frɛ no wo obema ne din mu nanso sɛ mo frɛ mo friend medin mu a na ye me masore se ewo me church ho ye friend Jesus Christ asore ewo ho ma akachire eno just since ye be friend momo asore ye momo fo e ade foforo se ye nso ye be friend ye ho presidency de kaniche se edin aye yin edi asore ho ma Jesus Christ ama aye ade a ho ehia se ye kase ye bebo ye ho din se din wiase afa na nyina ye bisa se se ye bo asore ni din a se ye de din ni nyina ye bo din ni nyina se ye ka asore ma a se ye kase asore ma wo Jesus Christ asore wo ho ma akatwe ma hotefo ana se A chairman or two for a cat, yes, a crystal, ye di in a conemo, yes, a crystal, ye di a dancer for yes, a crystal. Near tro war and com shy yenya, send a bay a young collar, a bay who be a tissel, or mobinia bonifacher. Yes, so be fray and send a warmer pay. Nancy Yansu, I say ye kaisi, ye ka yes, a crystal, a sorrow. Ebinum fra se ye nye Christofo. Ebinum se ye omo nti ase efa ye ni e cheche ho. Wa sori mo jumedia ye bia efi Yesu Christo ye wo Yesu Christo dim. Ye wo nshishe ya omo ye asori ya ne di kan wo apostle ne nkomhwefo e ka ho. ebre twa mu ofre erade fre edumienu na yetu netua na yebon asenue mu osori ye no cheche ne suafo emre edum dunaim aduanan ho na bibi I echeno edumienu no eshia e na omote ani bi efisro to say emframa kasea ashe efie no suma na eja etse tekrama ebe jejra motifi no ehom konkron hye omoma na na sumafo no enye tumi na omonya nti ase se erade no de tumi ama omu ena mohom konkron mu na omona me yesu esse hye na sori ye chrom so omomu esu na omfa hom konkron achede no ma echre no asumafo ne asofudi omukra no efi asase so na tumi en ewo ho aso mo de be cheche ye de amae bio en fedudu bebre etwa mu no eradis se asumi ebre bi etwa mu asofudi ne ba asase so na Joseph Smith ni Oliver Cowdery a John the Baptist ni asumafo Peter James ni John Sabre as sorry Emma Memenina Enya asofude said to me any home conkron ayedema asor menina no obraya bo mo suno echre etien temofi asor ahro won cheche edikan se chese se obeme abeme bi o wasor mbebo ebekase o eja yesor eja nanim Sabre ye frɛ ɛmɛma ɛmɛma ne mmaa sɛ ɔmo bɛdi ɛsoro no anim na ɔmo akyerɛkyerɛ ɛnam nkyerɛkyerɛ ɛne tumi a ɛfi hom kronkron ne yɛtumi de yɛ awurade ɛpɛ ebinom wɔ hɔ a ɔmo nyɛ eyi ntom sɛ yɛnya nkɔmhyɛ ɛne hom kronkron adekyɛ nanso sɛ ɔmo te ase koraa I saw Moti as a yen yet ya jiatum. A radima Jesus Smith, Emma Ahunam, all were taught to no church and say yen tree and home feed tea, coffee, and it and son, and it our home. No church and near my say be a home feed near my bed kaya home, the inner church and memoir. When we did, sir, Boshe, and ya pomodin. Na na mo be chwe mreka na mo mre na mo be hu nibenya nim nimdia empo a ehinta wo eyi chere foforo erade chere se ye ni eho so se tumi a ye dia edima ankwa no ye se ye bo hu ban je se obema ni oba oma ware so okru ni oye se ye se sa to me e dia ma e ho at say ye twa obi moja ye tu moja egu so obi busa mrai so a no wan nyu ne ho obu mrai so a ahunu eye ade a hisha ma ye so ye nyina ahwe obi beka say ye fayen say ye ko ne ye benya e ini abrabo a and efa pimse ye besho ya hwe eyi efa obiara ho at say ye yi ye ho fi and so she bi ye ho anije kese enhyehye a waya ma efa ebosua ho okru ene ne di ofie nim na ne ye eka no ho se omo ye bia ko Latter day nib abe muma ayobia oshe nebusia no wojedi or ye eja a o jini or bani di or bani jini krundi na awo for me enui eche eche omon kola awo hum hum. Latter day saint for ye church and say ye be dinu kre ni ye di afo from search on. My brabo deeply in love and obedi ni ye ebo mu e ware ye na mo wo ye ba edikan and anadwa ye wo akola no ay awo anemu wode no mokwo hwehwe doctor bi so omebo an bra awo yi hu ye din mami wo mu hu doctor bi bra opeso bo amu oboa se akola ye be wo no na esane eto wo mu ina efim echi abaiwe ewuye efe niyama ekano ani ni doctor no bo anofa ho na oreyi ani da so eye basa na ebiritwe mu no na onimse oni bibia na nebo nebefuye enei anko pese obi odi doctor de beko court aji sika ana jobi akola ebi abaiwe beba aba se eja apese oba ni obekasa na state president ekase onua john menka eyi hu asembia ni obeye bia entume mfa oyema na ni obeye bia no bema mu ayedi ama o nti john onua john jamaninka eyi ni adamfoyi ni awaka adenti no nya amenko a umaye bibi mane yirewu na ohun se ati se otie ni achre no na state president achre no nti obeja manaka okase na miyo obema menia menfia kwa ni mansana mi nyante ase efa doctor ye a o ni sika na ofi bia ko bia o ni enro ahini bia na hospital emeno na obo modin so obeboa aje nkwa obi nkwa sabre na nipa enkwa ejina esen ho a wantumi sabre mi nyante ase anka mese ma brabo ene afofra brabo sanka medi juma semili emre bebre medanya nkupon se yewo asofu mpenfu a omo asofu mpenhi a oma mefutu se menya eyima nka asore mu bebre ebuefu bebre bi ebuefu se asofu mpenfu bi aka bibi anoma ye bibi na omo twa omo hu efi omo ntwe mo hu emfisa ne me omo dwin ne afofra ye tiamu na omo ejai asore se obi o ha bibi abone edua abone na ofa dua ye ede hwe ne trimu eye nkwasiasem kwa ayare ho se obi ede niamma ese na ono ankasa ne ho se wenye bufu an ana obi afonwa fache na jamaninka momo homa ne chen se so obi aye mfumso bi enti se ye bo a fofra fo se be ya ye bete ye ho e wo Yesu Kristo atemonu enim Latter Day Saint aye obi a USB aye ye opepem edunan no opepepem dunan eyi emfiase man ya kire se ye wo yase nanso ye mfi yase ye mfa yase nye memoye bo ye chen se enti se ye din tru ana se ye fa ne anya ye ndie enti se ye fa nsamfo se me me ni je na enti se ye sru abrabo se won a wo mo edi ayreho ye no mo be di ayreho ne abo afoforo ne ye gina ho aya dan si di amanya nkopon e bia bia so bi hwehwe asori a hwehwe nneɛma ketewa bi a ɛnyɛ asori yi ɛnyɛ ade ketewa sɛ ɔbɛyɛ Latter Day Saint na akyire no ɛyi ne nokwae kwan sɛ yɛbɛte nneɛma ako ho yɛbɛte asase wosoɔ nanso ɛtumi bie ne wɔbɛtumi ama asori dwumadiɛ akyi yɛn nyinaa bɛtumi anya hom konkron a ebemayan nanso onipa betumi ato ne nsa afa Missouri esufra ne so nanso nyankopon ensa efisrunu ane ekata naso enso se adisu ebi da wosu a ma enko je amuma nenko ya nyabo asito na no ho fi obone ho na hom konkron be kan so na wa ma adan sidi ewo na abo ho ban na hwe wo ne wo de eyi ye fra ye fra so be ba ni nchen wo sasori mu aye Yesu Kristo asori wo ho ma achire ma ahotefo aye ye no kra asori ekro e wo USA mu no ene ne ehu Nyakopon enhyehyɛ kɛse ɔde ma USA eyi na mede ho adanse wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.